sabal galam kamuyo. Hey hey, baba hey, uzalaje hey hey. Mocha ni uzalaje no biago ngaira mledi marugalo makamu gari nyumba na nyumba. Mkono baba nyere anajenga inchi. Tunge mkono he nyere anajenga inchi.
Yeah. mama gave me.